obodo ekwadugo anya mwachawago anya pụtago ife mebego
Choice.